rather than Jazika. Quack on the fika. Quack on the fika. Quack on the real. Quack on the real spell. So as a good cheat. Oh, oh, so as a good cheat. Hey, you got your New Orleans. You got your New Orleans, yeah. When in my leaves, yeah. When in my leaves, yeah. Quack on the real. Quack on the real spell. So as a good cheat. Oh, 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 my baby. Baby, tunda langu baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. Moyo wangu ni mdhaifu sana kwako baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. My baby, baby, tunda langu baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. Moyo wangu ni mdhaifu sana kwako baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily.
Hey, dawa, dawa. Mami nip it, dawa. Kwako mgonjwa mahu, tuti please nip it, dawa. Kwangu wendo sawa, una nipa pawa. Namomba Mungu akulinde mpaka mwisho mwaya. Hey, mwisho mwaya, zare zare kama kwaya. Tuwa kwenye mbaya, wenye roho zao mbaya. Kama ubaya ubaya, wacha kwenye mbaya. Tengo nao tuwe, chini yao, chini yao.
My baby, baby, tunda langu baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. Moyo wangu ni mdhaifu sana kwako baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. My baby, baby, tunda langu baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily. Moyo wangu ni mdhaifu sana kwako baby. Taki kukona kwa sana, taka kuona daily.